studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Alkamisare noga e jiddi lewru juye jena yamde soki do lamu kidal miden tawayli maison de la presse do bomoko do njottino no do kabaruji di umar way galo kanko noddirteda gagne kante wonto buggi jande to on kompetitivité basiji di puditi kasen hakkunde gubnotirtode plateforme de kanye notirtode azawad de nokkano woddir kidal ko yata kilunga chapatnay wattu jono min keba e gal gadra hono yimbel no foti keddile hen gede de homo fanni hayfo goddo wiide kanyu fuddi ton basi dum woni yimbel kipobe kufunaaji blok bulaji de be leedi almani holli tan wede ndi wo mabbe wota sami le lamu gaaw o yimbel mabbe didon be fu keddi kili hen berlin e minisma fu kollitivité yo dum gonga famminde yimbel jodobe kabaruji be no bar hakkeji tomantare worrino dum woni fana kawtal puddugal kenya do bomako do landini be gal do kawrital Amnesty International holita wedle yewtere wondude e wadde to abidje tolle ele kaloji den de france koore de neddo goto mo malinki hebi ton medaille dum mo kanye kanko noddirtede jena buddanti o wiama o dadi dum le doddu metruji temed nay sekirabdi won sembe kabaruji dimi jogini on do bete ande di bismillah mo don e hedate basiji di puditi kasen hakkunde gubernotirtode plateforme e noddirtode azawad en nokko noddirtede takkelu to litane wiide dum woddiri dum woni kidal ko yata kilungaaji chapande nay wattu jono ganda ka gal gadar yimbel no foti keddile hen gede de homo fanni hayfo goddo wiide kanyum fuddi di do basiji njottino no kabaruji dum woni gubernotirtode plateforme azawad be o holiti wiide nyalawma hande o dum noddirtode plateforme be kanyum en gonno yiltade le o do nokko so tonnibe ton kede kanko noddirtede almu ag mohammed do ko mo sifi do hen do foti tango
Jangal basiji hakune sema e platform yontere yabinde be kawriti ba makodo yella be kalda do talkuru nyifugol basiji di gubbe de fur kawri do sinnude talkurundu fe sema anahen ka tiagal mu platform saliki sinnude talkurundu ben jotti dum e tonude gubbe keddidi fe gonde hedi kidal yo kambar platform basiji di fuditi bete kenyi sema ribino be yaltude anefis e agelo be tilike be gartiton dum holita wiide kambar mabbe basiji di fuditi on taykiti kikay so gubbe didi de kawriti tan basiji di immoto wattu joni min bawa wiide so tawi won yimbe le yonkimu heddi ken
gubernotirtode plateforme be tipitiki di do kay fali tiagal be bi yimbel mabbe gonnobe Dakar nokku goto be no gubernotirtode azawad de je so toño yidun fa hande be bi gubernotirtode azawad de wala fuko kaja sona foti kaldale kawrangal tabe lamu o du foti wirfito to kidal to kede kanko no dirte do Fahad Agal Mahmoudo kanko ni secrétaire général fedde no dirta gatchande ko mo sifido hen do foti tango Mohamadou Samaseku
to se matin opposition entité attaque
betel la wonko kabatobe se mabbe chamoy do yimbel men gonbe to nokku amen tagalot so yimbe le sima be kuliti minen goni lutube sade nyifugol basi dum faminaaki so be wala fuf ko min sinni dum wona fe hunde de dulla kambe ngari sipuyaade do amen bangal adat o kay fa hunde be baba hande on so be fa hande basi o nyifali min mila video hono ido gulleji na bedana leedi ditti allahji guddi buri fuf bangal region kidal o kala ne hala be fo gollo kejabe lamu leedi mali be to kidal tun halama dem basi gubal sima ngal imini be ngatan dun hono ni kambe goni tonyaabe
se grab so ngabbi do bemal ame ande gal o rombay litirton mi joju modon no noddimi do di do numeroji di kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sapogo sapogo chapande jeddi joy chapande jette nay sapodi di ko liti wi den diwo wota kaleedi alman yimbe mabbe dino kanyen en gonno le hen ka don diwo sami le region gaaw o dum woni kenya alal barnom de ko liti wi di do gonnobe le hen be furdu keddi kile hen minisma yaadiri wi dum gonga berlin dum no ho liti wi de mohammed samaseku
der nok iluk won ko lana diwo o samuy hakke kiloji temedere e chapande tati der baleri ngalura gaaw gollirende faccintin laali sababuji di ka gote horabe minisma wihi yo accident non sabe wattu joni o fay hunde holitata wiide bomboore ma jabbe sambini dun to New York tun kayaado hala goto oni holiti wiide lanaka sami wattu muka hebo non kabar habo leedo e wi mako wonne labe iminaabe yaade tun no beedoraade famu e andude dun ko yenni e yimbe le gonnobe leeka lana nder hitane 2015 de faha e badade ngalure gawo mangal pad en dido minisma jiabe leedi Hollande kedike non e le accident helicopter wattu muka lana landini non dipade nder nokku guddido ngalure nde hakke kiloji nogay
ko yata journaliste en sappo en jeyon kanyen gonde famine no hakkeji tomante en gordi gal do kawtalan wonde wadde do bomako do le balde de lanni be gal do no fedde no dirte Amnesty International ko ni fana modu fa pammini yimbe le jodo khabaruji be no khabar hakkeji tomante en gordi kede kanko no dirte Ramata Gissio kanko lami fedde Amnesty International de le leedi mali ndi ko mo sifi do hen do foccitango momini sendebu
en terme de communication
c'est bangal martingol kumpa yo kambe ngoni yeso yimbe be ben jiya kayba e filitadi janginde be yo golle mawdo e wajibi e juude Amnesty mo yelamu yo martinde kumpa do kabaru yeddugol hakkeji bibbe adama en de nokkule do Amnesty gollata yella be be bawo haltude jati sifa yeddugol hakkeji bibbe adama ko be taykiti pati be pena be kollitadu mo be kebiri kabaruji tiegal jandende be ben kaani wadude lugagul be pilito ko be taykiti bangal yeddugol hakkeji bibbe adama en be bindadi en dokkadi Amnesty yalla dum seeda golleji
masti vraiment ce qu'ils ont fait
kanko no dirtede Mohamed Yusuf Bacci li burdani tirede ras badji wiama sari makko wadama tiagal makko kenyan o jukkama hitane woterle kaso wadde ujinaji nokay dum won suudu sari yar wondu komi nayobo do bomako do kanyu jukkimo avocat makko no dirtede Abdourahman Ben Mamata o holli tiwide o do sari wadaka do portal kanko ras badjo ko be tiakayfi mo nyalo mo handobe kollitido on dartino fa o murtino dum won soldat sibe gombe le leedi meden di fa hande kawtal jottobal leede le kaloje derde francin kore ko won e waddu to abidjeto ko dido yewtere jan gonde jokkiter le leddo ko do ardi be kolitiide kenya mali hebi ton galu so wana do be le do no piobe basket be ben goni kaado be nokko noddete quart de finale fa kebe famtade kede Mohamedou Sama Seku
timo leedi mali ngul yimama kenyan der latir de ballon lolurnde stade felix fut bogn tiagal cili jiddi der kawrutal haro sembe caldi francophone jenabu dante toti leedi mali ndi genari meday kange le doddu 400 metres robe o waddi dun der segon ngaji chapande joy e didi e centime ngaji noga o huliti wide bibbe leedi mali ndi fuf o wadani dun kede danamo
ki je heureux aujourd'hui
hande ne huyi sanne mi anda fay ko kalami weli yonki modo jogi mi joni ko serti doddu am joni e ko jabbi ko e waltere ko ngadimi e lesifaji di den mi yaba non fi denno mi jewti jogola juude de horende e koyde de fay goto dulla kabarti allahji leedi malindi kambar dun mi tottandi odo meday kange o dido ti allahji kadata fi kabar sport leedi mali hunde de yata tiagal sukabe be do sukabe gonbe jangu kala leedi denno sukabe kinnibe haru sembe caldi andan be sanne golle mun en anander leedi malindi
ki fond du sport ki sont doué
fadde doddu 400 metres robe o kenen fin wore hebi non place dido bo e wedugol leggal lolder ngol javelo den o totta ma genar medaille kalisi der basketball leedi canada quebec hebi buralla do leedi mali le kabaru quart de finale be kebi chapande jetti leedi mali hebi chapande jeego nyande aljumarande woni ko fedde aigle rebe be tewtata place njoyobo tiagal yontere der kawrtal abidjangal leedi mali ndi mobi medaille jinnay ana e majji didi mo kalisi e goto mo bronze dum woni jakawel
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe journée de jella do ne les réseaux ngaji meddi di en puddiran do kuli koro do be kollitiwide jababuji bac 2017 di yaltinama ton kassen wattu jono be bile yimbe tem dref fu chapanta ton passile hin arande le tem drefu noga en jeno yon passile hin be kollitiw do on passu no arande wattu jono inde muden jiakale hin kassen kambe lami be kabaru cuude ekol wobbe ton be bi arande de won golliji di pewayno le hin dum wonno ko be jewtino se yute ngardan faado sigaso do balero bele won di gonde de waldinde noddirta muso dambe wale hollitan wiede wattu joni bimbe be kadaro be le gobbe tobbe fu keba talki so bami fa kurtu yiki don dewle muden kabama de cuudi meere gonde tondi wattu joni be gonde ko roobe be hakkilaji ton wiama dido gollije be kan jukkitaade don to le lebbi didi komin ngaji noga e garta tawe le dido gollije ko ni faana mudu yalla roobe le gobbe tobbe an totte hakkeji mudu yen ndite ngardan faado tumbutu do minisma be gonde wadde ton kawtal faabe kokka jamaare wonde tonde hakkilaji do bino golleji DDR di gorri dum wonno gede de fu kan tetirede kaborde muden daake nokku goto dewe do yolon kan hebirde golleji dido golleji be gonde falminde dum woni yibbe lamibe gube gonde tonde sekirabe sembe kabaruji dum jogino do bete hande di hollitinde wiide tan nyaloma hande o gube no tirtode aza wadde kanyen no tirtode plateforme de be memindiri nokku no dirtedo an kali lamu kidal o no hollitira wi wiyede tiagal mudul do holli tam wiyede gede de homo fu anni hay foton goddo do kadde te nyalawmo hande kabaruji me deddi mi joti on sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade holli tinde wittal do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.